kwanza na walkie talkie nitio mazera kama pema kama kawa niko shughuli naambiwa siku njema onekana asubuhi kusema watasema majority wanijui na si eti najali sitambui mjele unapanja kocha tanikanja kaga na chitanga bang after bang na songa kakisonga niko bumper to bumper chuma mukagonga kakiwaka kuwaka energy ni easy vibe iko simple enemies within me but the people jealousy kwa wingi eyes of the evil sija kuna mimi na hivyo ndivyo iko kama jipa na mangu na madenge chuma na jinyura na mabudan to bembe come to G-Nice na matuban kwa tenje want to give vibe na mapanda rolenje mangu na madenge na mabudan to bembe na matuban kwa tenje na mapanda rolenje
nikapitia nimekula ngumu sana and my mama told me one day I'm gonna be a superstar.
Bombe kokopet mabonza na walkie talkie ni tio hamna kopi ki champagne popping mabombe kokopet mabonza na walkie talkie ni tio mazee ngena yele watu melala nja matena sakanya the gas tumano ganga natapaka kwa sinia tuni masaka ni masana watu wangu hivi agata kicheki saipa sa plastic ni me change tactics number 1 culprit is the fantastic remember waki sema trio genge ton archies huh majumba na changanya bila practice wapiga mami nyongolo wakongo wapatiwa mami kumbojo wezi kosa majuta sini mani ya Musa batakina ufisi ni ya Solomon yeah. Mafanzo kana mimi na sikorobo yeah. Zonyo ni makiki na maporojo yeah. Mindo mwenye kiri na kikolombo medunga hardcola na matikiza mayelo bro yeah. Famika mejipa na mangu na madenge chua mna jinyura na mabudan to bembe come to G-Nice na maduban kwa tenje want to give vibe na mabanda rolenje na mangu na madenge na mabudan to bembe nama duban kwa tenje nama banda rulenje
nikapitia nimekula ngumu sana and my mama told me one day I'm gonna be a superstar.
Ooh. Champagne, we popping mabombe, kokope mabonsana, walkie talkie nitio hamna kubi